yesu yebazibwe nnyo musiri omukyamu ngere mukama waffe yesu obulamu bwenaba buta bali batya bonna gye muvudde ani yawuliza mu yerusaalemu ekyomuntu baakuzeemu waliwo ageyomba yalamusiza ku yerusaalemu ekyomuntu nduulu ne bamubuuzaako naye lwakoyina omuganda nga tukuwa kyansi mu lutulu yesu yebazibwe atwalakuwa kyansi obutubuulireko tewali yalamusiza oba mwalamusiza ne batabaddala babazeemu kati tamusi oyakuli okuta olabe gyamala kuddamu yerusaalemu nanabakuddamu kubana abo bonna batuuzi ba mu yerusaalemu amiina kozi enjawulo gyetulina nti bali batuyidde endala okumala emyaka mingi naye gweoyinza okwawangawo kawakatuulayo ennaku kubanga bayibuli ekulaga beekesa ddene tuuzi ba mubitundu ebyomu si bbanga ddene kale mutuuze naye nywezo omutuuzeemu oyita mukunywerera ku mazima yesu
yebazibwe
nnyo nyweza ku mutuuzeemu tusobole okubeerayo ddala era nga nibonaaba mu matwale gano otutambulira nga tuva tweyongerayo ng'ovaamu otuukire eddala ngaho okulaga bwe kuli yesu yebazibwe nnyo so twebaza katonda ayongedde otuwa ekisa
ekyokumutegeera
yesu yebazibwe atubikulira enkoza sitaana iye mwenyini nga katonda kitaffe omwana
omuntuanga
ono ye muntu
obatubikulidde
enkweza eza sitaana eri ye n'eri ekanisa ye okulaba
enkwezo
twakizuula nsikirudi okwera mu mutima gyenkoza
sitaanibanga
ekyandiko
kigambo
tulinga abo batamanyi enkoza
sitaanikitukuwandika
okumanya enkoza
sitaanaera
mulimu n'abamanyako enkwenya
entonnga
bwe twamanya tukulukuliwa
ayogera
nti waliyo abatamanyi buziba nga sitaani bamumanyiko
ebiabamu
bamumanyi
buli
avuma
alina
sitaani
yesu
yebazibwe ate abamu bamanyi
buli
agenda musaaoli alina sitaani naye waliwo enkwe
ezitategeerekeka
nga mulimu waayigiridde ne mukanisa nga mutuufu oyinza okulakirowooza nga waliwo enkwe ziri mu buzibu
erimuwekasani
gyobadde omumanyi
ate
abaayo n'abaako abalala waatulawo namusuubi
nezimu
ku nkwe ziri mu buziba
okubikulirwa
ze batunyonyolaga zikubeera mu maaso n'okunyoa yesu yebazibwe munkwezo tulaba ebintu ku bisatu era nga tusubira singa tukomekereza okulaba omwoyo wa
katondan'ebikolwa
byeby obuduukiri n'okulaba omwoyo
gw'abasitaanaebikolwa
byago
tujja
kuba tuba kristo mutuufu
nebakristo
ab'obulima
n'amakanisatulimala
ekyo etutulaba enjiri
mutuufu
eyobwakabaka
bwakabaka
n'obutuukiri tulabe n'enjiri
z'abasitaanikubanga
nabo babugire era balina
enjirisaera
okubuulira
babuulira
balina
n'abatumiabalina
ne
yesu
yebazibwe kankano bakukyala omwoyo wa katonda wamu nga tulaba omwoyo gwa sitaani n'ebikolwa
byatwatuse
ku kigambo amafuta amafuta n'amaanyi ag'omwoyo
omutukuvukulaba
amafuta n'amaanyi
agatalimaogomwoyo
ogwa
sitaanitutuze
tukiraba era
kuba okulaba nti sitaani
alinamafuta
agamuvamu
naye nga natudde ekikolimu olwokuba nti
muezekiel2:11-25okusooka
ntataba kugwa yali kerubini yakufibwako amafuta
ag'obwakatondanaye
bwe yamala okugwa ng'avudde mu
And he has ceased to be a cherubim. And he became Satan. Which means the one who deceives the entire world. And the devil. And whom he knows as an accuser. As Revelation 12 tells us. Revelation 12:7-17. Praise Jesus so much. After he became that, as he did in the Garden of Eden. The Lord cast him, and the anointing which was upon him, and the spirit which was upon him, it was all cast. Which is in Psalms
109.
And truly he himself,
filled
of a cast in the entire anointing he possesses.
And separated the
anointing of the kingdom of God, we can separate it from the one of Satan. The anointing of the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit, is totally different from the power of the spirit of Satan and the anointing. So the power of Satan is filled with a curse.
Yes,
praise Jesus so much.
That
is the curse, and where it is. According to continuously know what happened, as we have that his anointing was cast. Many of them who are like ministers, but they have anointing with the spirit of a curse, according to their actions. Here, Bible shows Psalms
109,
the way he was cursed, as we proceed on.
Zaburi 19:16. Zaburi 19:16. Tugamba bwe buti. Kubanga teyejjukira kusaasira, naye n'ayigganya omuntu omwavu eyeetaaga.
Teyejjukira kusaasira,
naye
n'ayigganya omuntu omwavu eyeetaaga.
Yesu
yebazibwa.
Kuba tujja mu lusuku nga Mukama bwe yamala okutaala olusuku
mu lubereberye essuula
ey'omunaana.
Mukama n'atonda olusuku
n'atwalayo
n'amuwa ebiragiro mu lubereberye essuula
ey'omunaana.
Nga mutuufu Mukama atugambye okwata ku muti ogulenda
okumulenda.
Touch on the
tree. Even though we did it from God, but Satan,
bwe yatuuka mu ekyo yali akimanyi bulungi nti Mukama yali atugambye bwe mulikwata ku muti ogwo
tetulimanaye
yatusaasira ne tugenda kufa era nga bapoliisi ekisooka
kunatanuyegambaolwabiri
paka 22 nti kubanga bonna baafiira mu
Adamu
era mu Kristo mwe balibeera
abalaliyafaayokwetwetwatukuabalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa and the chesters of the garden, even the earth was cast on our behalf, on our behalf, and it began to grow upon. But he himself said, God cast him so much for doing such actions. And we God gave us punishment of eating his sweat. And women giving birth in pain. The Holy Spirit has spoken these words. That this Satan, he never had any kindness to this person who was in need. But he did all this down here. And God decided to cast him.
Psalms 119:16. Naye n'ayigenya omuntu omwavu eyeetaaga n'oyo yalina omutima ogumenyese okubatta.
He attacked us to die. In Genesis chapter 2,
Zaburi esura ya 19:9 olunyiriro 17. Weewaawo yayagala kukolima ne kutuuka gy'ali.
Yayagala nnyo omuntu akolimirwe. Naye naye ne kutuuka gy'ali. Era ejje kwatuuka gy'ali. Atuddeyoko mu lubereberye katono. Olabe engeri Mukama gye yamutuusaako okolimibwa. Tetwagala okwetegereza amafuta newankubadde ng'ali anointed kerubi nga bwe tuzitula. Amafuta ago baagokolimira. Gagemaanyi gaalina agajjudde
ekikolimo.
Gubeera gulumya abantu mu
kibatuza.
Newankubadde nga oyisa amafuta
ago.
Kweka kuyiikako. Obulamu bwo bwono
odekera ddala.
Katulebe tubirebera essula nayo
kusa.
Verse 14. Mukama Katonda n'agamba omusota nti kubanga okoze kino okolimiddwa ggwe okusinga ensolo zonna z'omu nnyumba zonna n'okusinga buli nsolo ey'omu nsiko onootambusanga olubuto onoolyanga enfuufu ennaku zonna ez'obulamu bwo.
Yesu
yebazibwaomusota
ono gw'omanyi obulungi yakolimi okutuuka ku ekyo obukolimwa 12:7 bwogerako
nyo
omusota ogw'edda
obwenyi
bwa sitaani omuli olyomi omulimba w'ensi zonna. Yesu yebazibwa era ne bamugamba
okolimaera
nga n'ekirimo kiky ogenda kulabika ng'otambulira
ku lubuto
jjukira
yali
kerubi nga
mulaba kerubi balabaddu
naye okusinga ne bamukolimira
batera
okumuyita yafuuka nga
tedwago
era yafuna emitwe nga
kkumi.
Yesu yebazibwa eno wansi n'amaliza nga alina omukiro
omuwanvu
era okulyenfu
kwe
kugamba nti
lubereberye
essula eno ey'okubiri n'olomukaaga
n'olomusanvu
katonda
amugonfuensi
kati okulyenfu
nanya
nfuufu eno
yalubukira
omubiri gwe ogwakolebwa
okubaalya
musaayi
alya
mubiri gw'abantu
olowooza
nti alya nfuufu
eyo
wabula ajjukira ekintu
kimu
omuntu gwe baakola mu nfuufu
y'ensi
era ye ayagala kubeera mu bantu
alina
omusaayi gwabwe n'ennyama bali omukiŋŋaanyize n'abasezi nga
bakoo Kept in the warm, that life can be sustained.
Yeah,
even if you are and you're there to sit for large ticket at the base. When you fail
here,
and you go there, under the sea,
where
they drink it. Now, this came from one.
That
which was put upon Satan. It shows him that he has to eat dust. But this dust, it is not the physical dust. That is Genesis chapter 2. Verse 6 and 7. That man is smaller from the world. Every system of the body.
And it's
system of blood in the system of the body.
You can
even be in a
synagogue.
And you are looking funny. That you call the church.
Every
time the spirit is
born.
And you are there like they are sacrifices. You see, they're bringing power. They beat down. Every time they call those demons, you call Holy Ghost, and they call on you. They are sucking blood out of you all the time.
The muni
must look very malnourished.
And
you weaken. And they call their spirit. You see someone has fallen down. They can't get up. Yes, the spirit is sucking blood out of me.
And
you find most of the fast
people,
they look very small, they appear funny, the spirits are calling them to suck their blood.
But you never got much of a focal
resident pastor. They say that you became a resident pastor.
Pastor,
that you are a good pastor. You don't want to do anything with demons. It's not easy to get them out of there.
You have
to send an angel first, perhaps. And he shows him how hell they beat them down there.
So,
now let's see Psalms 109.
Zaburi ya chikumi mwenda. Nuri nyi wakumi na msambu. Lugamba. Wewao yayagala okukolima ne kutuuka gyali. Sati yasanyukira kusaba mukisa ne gumubawala. Era yayambala ekikolimo ng'ekyambalo kye.
Kakati yayambala kyambalo
ekikolimo.
Era ogenda okuwulira amafuta g'abasajja
bano.
Ajja kugamba waliwo ekyebambala
kakati.
Oba musabe ekiri ku bulamu bwange
kibambale.
Now you ask
for the but they just clothed it themselves. But the Holy Spirit is just poured upon people. They don't just clothe him.
It
is just clothed, poured on
people.
And in a measure, praise Jesus, in a measure. Not clothing
they already closed
their cars where they go under the sea.
Ezekiel 27 says, Isaiah 29:16,
they go deep under the sea,
and they
sit right there, where they clothe of things, and they come
out
with when they are all messed up.
They grab for someone
and they beat them with power, and they fall down. They don't mind how you fall in.
Whether
you hit the head down, they don't mind. They
pass,
close them, they have no mass on you.
Tuli mu Zaburi
yachukumu mwenda olunyiro 18
Psalms 109 verse 18
nekuyingira munda ye nga amazi
kakati ye munda kwe tonga
musistimia amazi inside the system of what you have in yeah,
him.
He has a curse within him
era abo kwaba bawereza abo yawa makuta
ako ministers give anointing bwakwata ko bwa they touch you like this
bwe wandu lidenga manya marunja ko bwaka ko ulira kulumi atenga bwe kutangula masanya na sanyora ze
electricity like powers hitting you down
nahi njagalo kutegeera
bwe
tukendo kula ku makuta ga mukama gatamburanga emige ja maza matresu mu muntu
clear water in some
ntakasa byenjogera mu linya lya Yesu kubanga nali ntambudwa ko omuntu natamburanga maza matresu era limwogerwa ako atambura munda mu fende emige ja maza mara
dreams of living water
sifu kwa atako no ngiro lusangera ku
electricity hitting you all of your body down
Then you
have a serious problem.
You are
falling on the spirit of a
curse.
The anointing
faith
of a curse.
Gato kama system
ngakatwala the system.
Kumaka mbadde temuchikoi mwa.
Baina nokukuba kuba wuno. It will fast all of you.
Baina nokukuba wuno chikanga
yese na ku. They can start up for 3 days.
Go for food day.
And you'll be dead.
Kumoyo bakusgali de bakukuta.
The spirit has been imprisoned and shut from somewhere.
Gatambura era kubakwata ko ohuri onsanyala zenora
electricity hitting the whole of your body system
no gwanga no jai muwata
akasi without any strength raise up
you see power
and they say you solaba amanya
you see the power of the living god
olaba amanya kakatondo mulamu
kumbe garusi
pa yet it's of lucifer
satan
tuli mwezaburi ya 19 olinyiri tuli kuwa 18 Era nga amafuta mu magumba ge.
Gatambula nga amafuta. Era oba uli ekikoli ne.
And you feel that
nga amafuta.
As if it's a curse.
Uliamu nga amafuta.
Like an anointing.
Uliamu nge bintu ebikukuta
mu. As if things are flowing within you. But you don't understand them.
Olinga alipo bwa ebi
nga ngo kuba.
Olinga ase
atekera mu nga ngo. And your understanding is ceasing to be.
Kati kankude uruganda.
Now let me tell you brother.
Amafuta go mwoyo mu.
The anointing of the Holy Spirit.
Yokane sulele yo.
In John chapter 7,
it flows
like streams of living waters.
It is not like
that, brethren. Let's go there and see. We are going to come back. John 7,
verse 37. Verse 37. Verse 37. Verse 37. Verse 37. Yesu ya imi nila na yogele la waguru. Na gamba nti omuntu wa aluma enyonta. Aje jendi anywe. Akili zanzi. Nge cha wandiko vichigamba nti. Emiga jiamazi amalamu. Jiri furuma murugutu rwe. Echi ya chogela kubuo mwoyo. Gwebali bagenda ukuwebwa abamu kilisa. Kubanga omwoyo yalita naba kugabibwa. Kubanga Yesu yaita naba kugulumizibwa.
Kubanga Yesu yaita naba kugulumizibwa.
Kakakuta akurukutamini. It flows like streams of living water.
Kwa sababu omoyo mtumina kurana
ku moyo. Not even the Holy Spirit in this season fast.
Sana kurukuta
kwa Mungu. Not flowed within you.
Ulije bikurukuta
bila. Every time as we flow something else.
Akurukuta nayo zo
loose and it washes the inner person. You feel sparkling clean waters pouring through the head. Spreading
down
your body. Down it flows like streams of waters.
But
this is
where
I don't understand them.
The anointing of Satan. Mwechemuita mafuta gaga
tu.
Kubanga temuja uida kwa kudara
wa. Totally.
Okugwe mune mbegwe na singa.
Mwile
vyo kuhiti kwa.
This calling.
Yes, we have
praise Jesus.
Na mkama nyo nyole. In God explain
things concerning your spirit.
Nenge nijia kukuta.
And the way he flows.
Nenge kati wadile kukuta mubanga.
But now what flows in people.
Umara. Ubanga atepira nga.
As if you understand it. Don't understand.
Abamu.
Others even cease to have understanding.
Nozuka ni wakubuza
jiwa. They ask you where you've been.
Kulinga abatema.
As if you've been in a shrine.
Kumanya wabera msabi.
You know people in a shrine. When demons get off them, they don't understand where they have been.
Kukubuza,
and they ask you, where have I been?
But the sister mubuza.
Now you ask a sister.
You have been
rolling down and you've been filled the spirit I hear. Where have you been? I don't know, brethren, what has been upon your life. Something knocked me down. The spirit has been moving and he knocked me down. The spirit cannot walk when he's smart. He just knocks you. Psalms 103 says what?
Zaburi esura ya 13 n'olunyolosoka lugamba webaze mukama gwe meme yange nebyonna ebiri munda yange. Zaburi ya 13 n'olunyiriri olusooka lugamba bwe luti, laba bwe kiri ekirungi, laba bwe kuli okulungi, bwe kusanyusa abooluganda okutuula awamu nga batabaganye. Kulinganga amafuta ag'omuwendo omungi agali ku mutwe, agaakulukutira mu kirevu kya Aloni.
Nti mubeera booluganda mutudde
era
gakulukuta bulungi,
tegabaako
olukerere, ono akudde ku munne.
Zaburi ya 13 olunyiriri lwa kubiri.
Psalms 133:2.
Agaserengetera ku lukugiro olw'ebyambalo bye.
Gaserengeta mpulampula n'owulira nga omwoyo akulukuta. Si kukugira ate mu buli kyokka. Kuserengeta kakkidde oba okawulira omwoyo nga kulukuta mu ggwe bulungi nnyo. Era oba owulira emigendo wano
n'akamwenyumwenyu.
N'okuba aleluya
Zaburi ya 13:3.
Ng'omusulo
gwa Kerumoni ogukkira ku nsozi za Sayuni.
Nga bw'olaba akugamba amazzi amateefu nga gakkirira.
That is how the spirit is a human being. When they tell you
of being killed, the spirit
is flowing within you and they are of life. But now, this is something else in the church. Those things came from the religions and they penetrated even the church of salvation. That's why men are so hard-hearted. They have best rice and the kilo is 5,000 shillings. And they sell you a kilo of 50,000. They cast upon them, tell them that you have put pain in the people and steal from them. You see, people who have no understanding and wisdom, they cast wisdom and understanding out of them. It's nothing. And they who follow, most of them are there. They also sell, buy the rice and finish it.
Zaburi ya 13:3 olunyiriri lwa kusatu.
Psalms 133:3.
Kubanga eyo Mukama gye yalagirira omukisa.
Wabeera amafuta gano.
Where the anointing is.
Wabeerawo omukisa.
There is the blessing.
Ogutaliko buyini.
Which has no sorrow.
Ogutasusula mulembo.
Which does not segregate levels.
Yes, yes.
Praise Jesus.
The cause of the
is not paid any price.
Ngabora kakati bwa mafuta. Obo yakarukata pinga. Leta kunga to ya mtu. Leta kunga to ya mtu.
The prophet.
wabera wo mukisa ko gatambulira era bakigambibwa nti kanisa lero omoya tubulira omoyo gatambula mulabugo tubanga byomwa bulesingidwa nga tasasudde wadde naye huyo atambula huyo atambula naye nga tewali akuna mukisa
tukolire
kakati omaze okugamba omwoyo agamba ate otugamba yagala omukisa gyasabire omwoyo atatambudde na
mukisa oyo
zakuliya 13:3 olunyi olwokusatu bwe bulamu obw'emirembe n'emirembe
nti obeera mu bulamu ate bw'oweebwa abeera akuweereddwa nga bulamu bwa mirembe na
mirembe
era obeera mu mirembe sigamba nti kakati komawo osigire amafuta agakutereddwako nagambye amafuta agagala saddaaka gegaba sitaani era akwanoyitinga bulungi nagagendo gakuteddwa okaligenda gaggawala ati oleme kulisigira olawe walinabeera osigala mu saddaaka naye mukama omwoyo wa mukama wabakuwadde gwe n'okuma obutukuvu n'obutuukirivu n'obwekimu ekyekkumi n'ebiweebwayo taddamu okusaba saddaaka yakuuma mulimu kugenda mu maaso kulaakulana waba akukuwadde nga olema gulina kubaku kuba mukisa ogukubeerako nga si gwakuweera okubeerawo okukuumi yesu yeebazibu atuddemu zabuti ku
109 back.
Zaburi ya 19 n'olunyiriri lwa 19
109:9
kubenga kyali ng'ekyambalo kyayambala era kubenga ng'olukoba lwe yeesiba ennaku zonna
kakati kitaali ye baali omukulimira ekikolimo kye amafuta ge gonna ekikolimo era n'akyambala nga
kyambalo
ne bwaseka abakaseka era bano be bannabbi n'ababbi n'abayigiriza ng'aseka naye nga taseka weyagala okumanyira nti taseka bwedda ku biweebwayo
nekikolimo
ogambe munawe ku
oli oli ku kanisa
bw'oba oli omu ku nyumba ya mukama
mukubanga
kyawandikwa mu
malakisula
ey'okusatu lw'omunaana n'okukkiriza nti mulete mu nyumba ya katonda mulemu okulamu ekyokulya era naawe novemba polisi ekusooka 3:16 nti musumba togimanyi nga nakugula ennyumba ya mukama naffe tuzze twetaaga ekiweebwayota yenna ekimu ekyekumi kyabasumba ne bannabbi n'abatumira
the colors change there.
Bino ngo musubira biko batume nya. Bwe yale twa kubigere bya batume bazabira mu
mutunga bwe yeta. And everyone has needed.
Awobo ge na muta kula
mu. You are going to trouble and make them change.
No mugambi kanisa ya kanisa ya
the church is for ours.
Yambwe
is for you.
Nezizime tokata
kiri za mpoyo mwenye. You spend the building, I don't expect you have a portion.
Tokata mwa kunganya sende
to kutiba. You have to raise the money to build it.
Erikoni mo biba liko mangu mwenye kwenye 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 kwenye.
That's why they are like that.
Agere na gamba ni.
They go and I say.
Wadee kako wali apostles ministry.
When they put apostles ministry.
Na hati kazi kwenye chapa juwe na ye.
His photo and the wife.
Mwemu manye duwa wu.
Who knows you on the building?
Bagambi yesibe ekikolimo mu kiwato kye kaakati gwe nga bona mu befeso esula y'omukaaga olunyi olwo
lwe
gye mwesibira amazima
bwoli
ye yasulawo kikolimo
era
bano abasajja babeera bamalirifu
okutuuka
n'okuwaayo omwana
wukulwoaba
atesibye tokujumiza
babeera bakambi
ogerera omugaa musumba
njala
ennuma
naka
gwe tomanyi gye
twayitamu Let me pray for you. May the Lord fill you.
So carry it on, Kwajiga.
Never pray for such a person. Give them food. Send you the hard things.
Yes,
they are rough with the cast at the time. If you die, you die.
So
There's
no mercy and kindness here. They are determined.
Even when you ask them, they
still want
child.
They can't even give an egg out.
They must
give one, and they pick all the eggs
before
they
are born.
They cast in their waste. In their...
You
see your married at bishop, but you don't give birth. Or you give birth to one child.
Yes,
there's no child.
You
can even raise a child when they are not proper. And they cannot give their children words of life.
They are
funny children.
When they
have left you to exist,
they cannot tell
you that the things of God are like this.
They
raise you when you are a funny child.
They
give right from the ovaries in a woman, for they are filled with the curse. Even when you speak concerning life, they are very
hard
when you speak of heaven. Heaven is not there. When you
have
attacked him in the office, they don't speak in the gathering. When you go attack them in their offices, tell them about heaven.
They ask you,
where did God pass? To show you that. They are so harsh concerning those things. If they have lied to you and they are pretending,
they can.
If
they're
mad, they see that they are being pressed so much, and the curse is getting loosed off them, and they want to lose it, and they chase you from away. And they see if you press so much, the things of truth, and they arise a war against you. And they call intercessors to pray for you, and they say you are. You are demon possessed. You are demon tormenting the church.
You
know, I remember Elijah. Elijah was the right prophet. And the rest were fallen 400 of them. Now Ahab meets him. And he tells him, you, the enemy of Israel. But it was like this. Elijah told
him,
you are the enemy of Israel. You may even be bringing
life,
but because they are wrapped with a curse and determined,
they dare not know them.
Yempera yabalaye bange eva eri mukama
yempera de basobola kuwa
sitani mulaba soka
nalo menya kuko mulabe waka
to you became an enemy of God.
Ufuko to mulabe waka
to you become an enemy of God.
Tokunganyisa eri katonga.
You are not gathered. Waburu
sasa
you are scattered.
Bebasaki abekolele
ebinye ebya make their own groups.
Era bakola
and they work.
Ekanisa zibera zaabo.
Churches are to them.
This is our Jesus. Tokunganyisa Jesus.
How can we gather with Christ?
They are
very wild and hard.
They
cannot accept that the sheep of Christ, they are his sheep. They
don't gather.
All they who do that, that's the reward they are given. That's the curse they move with. And even though
one day
they
brought
the Spirit of the Lord, when he
abandoned
them, that evil spirit came and its anointing.
We're
going to
1
Samuel 16.
Samuel
16.
1
Samuel
16
from verse
13,
praise Jesus. Here we are going to see what
that
is anointing of God, and that
anointing
it represents the power of the Holy Spirit.
Yes,
praise Jesus. That's why in this generation,
right
when our Master Jesus appeared
to us,
we have not been holding anointing pouring on someone. For in the Old Testament, it was a sign to show the power of the Holy Spirit which has come upon someone.
And
when it was poured anointing upon, it came as the Spirit of the Lord. In the same way,
Satan
to have anointing oil, they pour upon someone and the Spirit of Satan captures those people.
This
you go that they put a oil upon your life,
that
they are anointing you.
You see
other things have visited you.
kubanga mukama bwe yali afulumye
ekyobutakolanga
mafuta malala gafeefaananyiriza yagamba buli afulumya amafuta ageefaananyiriza akolimirwe yesu
yeebaziwetusomesa
samwiri ekisooka essula ya 16 n'olunyiirwa
13
awo samwiri n'alyoka addira ejjembe ly'amafuta n'amufukako amafuta wakati mu baganda be omwoyo gwa mukama ne gujja ku dawudi n'amaanyi okuva ku lunaku olwo n'okweyongerayo
owulidde ebijja asaba kufukako amafuta amafuta gabeera gali presentinga omwoyo w'amaanyi omwoyo ajja ku gwe n'amaanyi
But when he comes, we have shown you his ways. He comes like streams of living waters.
Yes,
praise Jesus.
Not coming on you and pressing
you and
yes,
praise Jesus.
So where did you
now in all that, let's
proceed on. Now this one which they
poured upon Saul, what happened on it?
First Samuel
16:13.
Awo Samwiri n'agolokoka n'agenda e Lama. Awo omwoyo gwa Mukama gwali guvudde ku Sawulo. N'omusimu omubi ogwava eri Mukama ne gumunakuwasa.
N'abeera n'ennaku.
And he had sorrow.
Kaakati wuliriza.
Now listen.
Abaali batambuliddeko mu
wa Katonda. With the Spirit of the Lord before, and in the anointing of God, in the power of God, after they abandoned that. They never stood on the commands of the Spirit. For example, when they were giving us the power of the Holy Spirit, in Matthew 10, they give us authority to heal all sicknesses and every sickness.
But in Matthew 10:7,
they give the command that freely you've been given, you to freely give.
But
now they never bear that by the greed of money. And they had begun to ask for money using the Spirit of the Lord. And the Spirit of the Lord abandoned them.
Now, the Spirit of Satan and
anointing of a
curse,
it is a worker of money.
And it's what it changed
and came upon their
life.
That is why they are people of money. Don't tell them anything.
But you
understood things of heaven?
Is it?
No, no.
Waliwo amaanyi agatambula gagaggawaza abantu olwaleero gakuyimusa ku ddaala
oba
gyabeeramu agulira amafuta agatambula kaakati bakugambye bawandisibwa era abaali batambuliddeko mu mafuta ag'obwakatonda bwe baayagala okutunda ebyamagero n'atambulamu
Remember, why Saul
removed
from him the Spirit of the Lord?
He's
going when he has been told to destroy the
property,
all the Amalekite and their possessions, and retained the fatty animals, and he got them back, and he brought them returning to give God a sacrifice.
Ebibimu ku bujembu yatali okwegomba
bintu
ebinenene
eby'omunsi
muno. Ewaka okumulabako nga ajja abaana be babeera batya nnyo okukabala omukyala yekka ye tabana byakwogera
waka
era bwe abanga wakwogera naye alina okunoonyayo amaanyi kubanga ebibajjako binakuwaliza ddala kyova olaba agenda okutuukako okusaba akakadde nga tayinza
nokuswala
kuba gwe mwoyo ogwe banaazaako ensonyi gubanga walagi gubanga mwenge ensonyi zasooka onnaabako
bwati And they steal from you without any kindness.
Naga,
your hand to is asking for it. They are wild.
Ebalu ya Yokana esoke sule yokubiri olinyibabiri mu mukaga. Ebyo mbawandiikidde olw'ebigambo byabo abakyamya nammwe okufukibwako amafuta kwe mwaweebwa ye okubeera mu mmwe. So temwetaaga muntu yenna okubayigirizanga naye ng'okufuka kwe mwafukibwako bwe kubayigiriza.
Anointment ya Katonda.
Anointing of God.
Kwejja kubula mu we yadda ezikiriza n'okuyigiriza. Kubanga ye mwoyo mwe nyini.
The Spirit himself.
Anointment ye.
But what kind of anointing?
Ye mwonge obwongeza okusiriwa
olusiriwa. We should get more foolish.
Toba na byawandikwa
mu kwata ekiriza. How can the Spirit in the head doesn't teach?
Gabe ya mafuta ga bulumu.
Anointing of pain. Kwali motege.
Tege.
Talking like understanding.
Bulitero gana ikutu dem kutuba.
Ikutu
dem
kanyigire mukutama.
Fire.
You are into such
pain. Odumare ito.
Odu wa jinti
owele.
Chikutu
wa
wana wana. Mube na mwe yo. You are always in such things.
Tuwa kutene
ya. You don't like settling.
Tuwa mafuta.
Don't anoint him.
Puri anoint him genie amba. Tuma kuyoka ya naku kwa sakanya
pita.
Aha, siye yo.
It's not that one.
Eriye kukua kwa ya. Bulitero vera kone chikurumbi.
Every time something has attacked you.
This
something has attacked me.
You even get
threatened of the
world.
They have attacked me again.
Let's get
it fast.
Move it, move
it. It just fails.
Gana mafuta kama
visi. This anointing of
Lucifer.
It cannot teach you anything.
Move it, bagomerezi.
You are followers. Not disciples.
Ni wangu batengo mwe wa mukama.
The Lord.
Mu mission is
about in the mission set of
kuraba yigirizo
iranga na kugira disciples as we are making.
Mata biri munana kuna munana paka abi.
18 to 20.
Mugenda mufundira manga bonna ba yigirizo.
All nations disciples.
That what a kufura. Era mafuta gayo bayi wako. Nako kibaka bantu huya tambo.
Ni wala
kuyigirizibwa kwa mafuta go. Obi kuri wa kotegere jan kwa.
Get scriptures to not know there's nothing like that.
Baluwa Yokana esoke suleyo kubiri olinyibabiri mu musanvu.
John 2:27.
Nammwe okufukibwako amafuta kwemwaweebwa ye okubeera mu mmwe. So temwetaaga muntu yenna kubayigirizanga. Naye ng'okufuka kwe
okw'amafuta bwe kubayigirisa mu bigambo byonna
kulina okubanga buli kamuka kwegamba toyigako bintu bitono omwoyo ono omutukuvu bwajja mu maanyi ge g'emafuta ate okubikkula ebintu byonna abayigiriza ebintu byonna era ge mazima gonna sikuwako katundu bali olunyiri
lyobuli olunyiri lwa 27 era kwa mazima so si bulimba era nga bwe kwabayigiriza mubeerenga muye
kutuyigiriza kino kimukubeera omusajja alikano kimeia sitaani agamba bwati sometimes we don't need Jesus, you need a
miracle.
Naye nga kubanga omwoyo gwe baatuweera
mukatabuka
kubeera mu yesu
munawabula
ono akugambye ebiro ebimu teweetaaga
yesu
weetaaga kyamagero enneewuunya abasajja balina ebikolimo bw'olaba amafuta naye nga
galiko
olaba amaanyi naye nga gajidde
ebikolimo
yesu yeebaze lwaki anointingeno esomesa kubanga anointment omutuufu ye mwoyo omutukuvu mwennyini era baali bamuwa mission mu yokaana
14:26
bamwogerako bwe
yokaana essula ey'14 olunyiriri olwa 26 yokaana
14:26
naye omubeezi omwoyo omutukuvu kitange gwali kima mu linnya lyange oyo alibayigiriza byonna
abeera muyigiriza yanotime
ogerako
simanyi byembadde
muwabula
kyentegera
ntikubanga
kanisa etudde talina nekyegeera
nguva banyiwako mafuta
mumanyi nokagula nogenda mu supermarket nogula
nitinoyiroyo
omusajja omusa byenagamba leeta ntwalo 1 afuka anointment ajjemuama kumba ayo ateeka mu kiko ebyo byetwabeeranga n'abamu kuba
bakyaire
mukama tusaba abasaasira
bokuva
bangi balieyo mafuta bote bamanyi
kumabega
wagatambula
uyo
akulukuta naye ngaenduulu omwoyo akule kugweri kuseka nga notegera na
bulungi
bwe amafuta
gakulukutagakuseka
kwega oseka naye nga tokyalimu wadde
amagezi
tosaadde n'okwekontroli omwe bagambye akola ye mwennyini yasomesa ate n'ekirala kyakola uliriza olunyiira olugwe
tuli mu yokaana essula ya 14 olunyiri lwa
26
tugamba nti naye omubeezi omwoyo omutukuvu kitange gwali kima mu linnya lyange oyo alibayigiriza byonna alibajjukiza byonna bye nabagamba
uliriza anointment
erina
n'okujjukiza kuba ye mwoyo
mwennyini
asimbisiza
layirinaye
kyawandikibwajjukira mwayo babubwana kubyobubwa akujjukiza naye kuli omwoyo gwe mubeera mutali najjukira
byawandikibwa
babakole kino nga muli muli haleluya amina musajja katonda w'amaanyi nga mwenna mwavuddeko
dakikyategeera
tewabaawo okujjukira muleta isaaka wamwe
nemumuleta
nga temujjukiraka nga mutemyeko
omunaye
omwoyo guli tegubajjukiza isaaka tebamuweerewo ddala
baleetamuaka
oba tobijjukire era otwalayo isaakayo
yenayonebamutemako
t You
ask me as who?
That
is what he answers you. Explain that action you did. I will cast the child. What are you asking me? That is what they are into. And always hear a curse from him.
They
speak that so much, I don't mind of it.
The
pastor can curse you. That's why they say, Jesus, we speak of him today. And you see their wife. Let them die. Let four of them die. They are praying for people's children to die. The curse now has a blessing, it teaches, and it removes the spirit of Satan. They cannot control themselves when they speak. They can speak something and then they contradict it again. God has told me now that people of 1 million alone or 3 million line up here. After they finish, they say, the Lord has now said, He's been the one with 1,000 shillings. The Lord is changing himself. God is the same.
Never changes.
I am the Lord your God. I never change. We have Hebrews 13:6. Jesus is the same yesterday. If he speaks, it's that. And Jesus is the one who never spoke the words of millions. That's the one you're going to see again, the false Christ.
And
their prophets, or their apostles, or their pastors.
Yes,
praise Jesus. Especially in the seasons we are in. The church is flowing within them. In those schemes of Satan or Lover everywhere. They put poles and they say the spirit is within there. But the spirit cannot flow in such a way. Now, if you get water from there, you get blessed water. You take your pictures and the images that are anointed and you put in your houses. You became religious people, typical ones. You worship images and idols.
It is even in the shop now. Yes, he was.
Praise Jesus.
In
John 16, the Holy Spirit anointing is spoken of like this.
Yokana esule kumino mukaga nori nyoro msangu.
John 16 from verse 7 it says.
Naye simbagamba mazima kibasanira mwezi okugenda. Kubanga nze bwe sirigenda omubezi tali bajira. Naye bwe ndigenda ndi mutuma gemuli. Ye bwalijja alirumiriza ensi olw'ekibi.
Abandi bwajja.
Now when he comes.
Gaga amafuta gatambula.
Yeah, now he takes more
vain. Mubeera mukugwa.
You are into falling.
Wabula bwobuuza abafuta.
But when you ask them who have gotten up.
Abadde akugamba.
What has he been telling you? Yeah. What?
Ah, omuya abadde akugamba.
His spirit has been moving.
Abadde. Mbadde mwurira.
I have been feeling him all over. Shaking.
Akugambye.
He has told you what?
Wabwajja ino. Ezi akugamba ndoline tibi.
For when he comes, he has seen.
Oba obutukirwe muno
butambule
oba waliyo omusango gwego bwatambula
mukwayiratumuvuddeko
nga bagamba amafuta agasomesa
n'okusomesajjukiza
n'okujjukiza bw'abadde kugwa abadde
akugamba
kuleekaana
shouting
burumi
pain
yekwoba obimanyi n'obimanyi
yet do you even know them
amaguru obeera okasukeeru
throwing legs like that
era abakazi babeera
bakukwana ne women they're always supporting tying them
why kutabasi ba yomo ya
don't tie them the spirit upon them
asita mira sita mira noga no
open their legs for even the young kids
Ogama kuti pa muntu pamugoba
ko. But this is say someone is being cast demons out of them.
Never into the mush.
But you're saying you're being filled.
Wabula ngati usiba bora
abantu. When you see what they are doing.
Mumo toka sobora kwanilira moyo. They
are young, they cannot.
Amafuta manje agase
ida sobora kwa nini. Much upon they cannot sustain it.
Amafuta agase.
They are not even just
come. And
the one who just come upon who has to sustain the others or support.
Kuramu Daniel.
We see Daniel.
Daniel 10 mukama.
Daniel 10.
Agolora omukono namuwama.
Stretches his hands and strengthened Daniel.
Bwatuka masoka
amukama before the Lord.
Kama mwingine ya Mungu.
The Lord himself empowered him.
Bwaruku chako gabo katambula.
Comes upon you, you are all down. Making drama running around.
Wakukwata kusiba
kuzibwa. Touch you that they'll be filled.
Ebyo tubimanyi masabu.
We know the things in the shrines.
Kubanga masabu.
Point the shrine. Where it comes, they begin like that. Little, and now the gear goes higher, and you're down. There is a place we were in, and one pastor came to minister there, and he prayed for God to be filled with the Spirit. What I wonder, according to how you have studied the Spirit of the Lord. That they don't know the happiness the Holy Spirit has. But the Holy Spirit is the one who can know how to control his heaviness upon you. But the others used to pray and they used to say this. That there is something very heavy which is going to fall upon you. And you're not going to be able to sustain it for it is very heavy. And I wonder what kind of Holy Spirit was coming which was so heavy. Praise Jesus. Now I think you see. That is what happens like that. Things which you call the anointing of God.
Or
the power of God. It is the spirit of Satan itself. These days moving around. Even all religious people.
Kati obulokozi buva ku mulamwa bukulambula olw'enkozi nezasitaani era olwaleero oba osomesa enkozi ya sitaani abasinga
banyiira
kubanga bali mu zo
naye
mmanyi nga mu biro bitono
nnyo
yo owa katonda
ategeerera
Yokana esura ya 10 na mukaga olinyirwa 8.
John 16 verse 8.
Yebo alijja alirumiza ensi olw'ekibi. N'olwo obutuukirivu n'olwo musango.
Kakati atambudde.
Now he has moved.
Abakazi bokka bora benyambala
zaabwe. You mean alone when you see their clothing.
Bakuteko.
They want the as on. They are up here the scarf.
Kugamba yede yara nyendo.
Now with them first over this one has put a cloth long I should have followed them.
Olwo kuba kuli mapaka
abasitaani.
Moyo kwa sitaani.
Spirit of Satan.
Kuba kuli ayamba da akampi asobola
kuba sitaani. They want put going to shortcut they can stretch open more.
Tara bantu ona au no
tete tete za kamwe. Let me leave them.
covered the other clothing very well.
That is not
convicting sin, righteousness, and judgment.
John 16:9.
Olw'ekibi kubanga tebansikiriza nze. Olw'obutuukirivu kubanga ngenda eri kitange, so nammwe temukyandaba nate. Olw'omusango kubanga omukulu w'ensi eno asaliddwa omusango.
Yesu tandi bamusalira. Yesu agenda okumaliza misoni wano ku nsi. Ogwa Setaani kitaffe amaze okukusala. Ati oyo talina adde
n'ekyange.
Olunyiriri olw'ekkumi n'olumu. Agamba nti olw'omusango kubanga omukulu w'ensi eno asaliddwa omusango. Nkyalina bingi okubabuulira naye temuyinza kubigumiikiriza kaakano. Naye bw'alijja oyo omwoyo w'amazima anaabaluŋŋamyanga mu mazima gonna kubanga tayogerenga ku bubwe yekka.
Alina okulabika ng'aluŋŋamya mu mazima gonna. Naye gwerengera ebiyiika
musajja
omu akola akatuuzi agamba agenda kwanointinga nno
basumi
n'agamba ŋŋenda kuvaawo
get away.
Yes, right.
Jesus will come here.
Receive it
now. Make a line here.
Pastors.
Fast.
Make
lines here.
You are going to meet Jesus.
Oh, get a singer now. Yes.
And pray for power. I'm going away.
And in the vow.
Jesus is coming.
Yes, right.
Jesus.
Yes.
I gave you the service.
Yeah, service and it goes away.
And everyone who comes to
be anointed,
they fall flat.
Whether you hit the head down, whether you fall, how it's upon you.
Yokani sura ya kumi na mkaga olunyiriri wa kumi na sita.
John 16:13.
Kubanga tayogerenga ku bubwe yekka naye byonna byanaawuliranga byanayogeranga.
Omwoyo omutukuvu omutuufu
ng'alikulabulatayogera
byasanebyayagala bino bye mulaba mbwase si byasanze oba alaba kubanga temulina
ssente
tayogera byayagala sajja akugamba
linakumala
omwo omutukuvu maze mukolokosagenda kulagulako amara okukoola omwo
omutukuvutwamize
omwo omutukuvu owakulagula
bwe
buti mubeera nemwaniza omwoyo gw'okulagula bwe gumala okubagwako nemwegamba buli kye
mwagala
kati yogera buli ekijja mu kamwa wegambe gamba ŋŋenda mu
amerika
gamba kaakano nfuna visa yange
byosaga
yesu yebazi
praise Jesus.
Omwoyo w'obunabbi
the spirit of prophecy
bw'abanga asekuggwa
when it comes upon your
life and you
feel the Lord the anointing of God
tosobola kugwa
you cannot therefore
kubanga yekwata n'omwoyo
gwo he connects with your spirit
n'agwongera
and empowers it more
n'owulira
control and you feel control in charge you are in charge
uliriza bulungi
listen very well
bakolisi kitoka kumirania
1 Corinthians 14
katujje kulungiriri kulekulwa asatu paka asatu
bakolinsi ekisooka essuula ya 14 olunyiri lwa 3 naye omulala atudde bw'abikkulirwanga eyasoose asirikenga kubanga mwenna muyinza okubuulira kinnoomu bonna bayigenga era bonna basanyusibwenga n'emyoyo gya bannabbi gifugibwa bannabbi
kwegamba omwoyo w'obunnabbi oba omwoyo wa mukama oba amafuta nga bwe twalaba mu baluuni esula y'omunaana 26 paka 3 nti omwoyo wa katonda yennyini yeegatta n'omwoyo
gwaffe
n'otandika okubanga nga bwe wekwanta olinga wano sijja kugwa oba tugwa oba owulirako nti okuba yeegatta n'omwoyo yebalansinga nga bw'olaba amazzi agali
waters in your body.
As you
see, the blood in your body.
The entire body system.
The control that you're in charge. You can stand very well. Now imagine.
When David,
you are the David in your generation. And the Spirit is giving you sounds, you have to write them down.
And
now you have fallen upon you, are shaking, you're holding your pen. You cannot control yourself, yet you have to write down the message.
mm-hmm.
1 Corinthians
14,
verse
32.
Name your job and Nabiji for give up and Nabi.
Omoyo wa bunabi.
Oho
gamo omoyo mutukufu.
If you say the Holy Spirit.
Kubaka Bible gamo
kubo. The Bible says in Revelation.
Ndo vudula ba Christ.
That the witness of Christ.
Omoyo wa.
It is the spirit of prophecy.
Buria afuna ndio
kwa sababu. Get the gospel of the kingdom.
Afuna kumoyo wa
mkamu.
Era ba afuna moyo wa mkamu.
Sawa
na abamu kula
gura. And in prophecy.
Yes, we have problem na
amazi. The truth and the lie.
Omuna bibuku kuseko mu kutwa rango afuna kula.
If you take it, you get life.
Yes, ye
ba. Praise Jesus.
We are in
prophecy all
time.
If they are the
third
of
God,
as given us all in your life, you are getting this prophecy. Now when you believe it, and it works for you.
Don't you be a
speaking whatever you want.
You can't control yourself.
You are losing balance and control. You are being made to pay your
friends
back and check their head like that and look at your face.
They can keep a
bone down with all the hair. That is done when a person has demons upon their
head. They are
out of them. Who have not yet connected with the Holy Spirit. For the Holy Spirit, many times, when he's delivering someone, he captures and imprisons them in one position. Now,
in
that verse, the gift is shaped from there and the demons are taken off. Don't you see Jesus?
He meets
the
region.
And it's a region.
And
they are upon one
person.
And people can't pass his way. But when they saw them, they all got paralyzed and weakened. But
if
one may kick you down, you're
going
to see why they kick them. The chief demon chases the younger ones. Now they have to first wrestle. So let us see who is stronger. It's not a peaceful thing. And as you see the shrine, and the demon is capturing a younger one. They wrestle within the shrine and you feel a wrestling moving on and they are capturing it. That's what happens now. For right this one, they got chief demons.
That's
what are upon people's heads.
Now is
many demons when you meet them
out,
and they throw demons back to you.
Men who go to people
to send them to other colleagues.
Bebasaji.
And they send demons back and attacks back.
Bebasaji.
They gather from here and get it, and they tell it, go back from where you come from. It means when they don't take it back, they gather it in their pocket. Tomorrow when they come and beat you with it, you're being filled.
First Corinthians 14:33.
We are coming. I see Jesus coming, and I'm just receiving the right Jesus. Jesus, thank you for visiting me. Now you're not. Why did you see him fall down?
There is drama which you have not paid for even.
Yes,
praise Jesus.
But you want to
the Lord when he reaches, must empower you with strength to stand. Has to give you the strength to stand. The strength that empowers you more.
Who is the
one who is the command saying? Strengthen the feeble knees. Strengthen the feeble knees and the weakened hands. He himself released that command.
Daniel 10, let's begin from verse 8.
Daniel esule yekumi n'olunyiriri olw'omunaana.
Daniel 10 verse 8.
Ugamba bweyuti. Awo nze nesigala omu nendaba ebigambo ebyo ebikulu bye nayolesebwa. So ne mutasigala mu nze maanyi gonna. Kubanga obulungi bwange ne bufuuka obuvundu mu nze. Ne siba na maanyi nate.
Nti ye yatuuka ebyomubiri gwe nga tebisobola.
And the body could not more sustain and stand.
Now did
and he failed, he had gotten rotten. But when God
took
his hand and empowered and strengthened him.
Agamba, Daniel 10, 9.
Daniel 10, 9.
Era naye ne mpulira eddoboozi ly'ebigambo bye.
Naye nga yali awulira nti wadde nsinkanye Mukama naye Mukama bwensinkanye mpulira ng'ayogera bino ebibagwako byogera ki? Aliene yakola na bia dagano kanuni ya
Ali. Behind one made a covenant with him is one hears this.
Mpulira agamba bwati.
Mpulira agamba bwati. Mpulira
agamba bwati. Daniel sura ya 10 olinyi lwa 9.
Daniel 10, 9.
Era naye ne mpulira eddoboozi ly'ebigambo bye. Era bwe nawulira eddoboozi ly'ebigambo bye, nali neebase otulo tungi nga nfunamye amaaso gange. Amaaso gange nga gatunuulira ettaka. Era laba omukono ne gunkwatako ne gunfukamiza ku maviivi gange n'ebibatu by'engalo zange.
Ye Mukama mwennyini alina okuba ng'akuwa amaanyi
olidde.
Kuba mukwe gukona ku
kisenge.
Ye mwennyini bw'aba nga gw'osinkanye Katonda omulamu, bw'aba nga mwoyo wa Mukama y'atambula n'amafuta ge n'amaanyi, akuwa amaanyi. Kubanga ayogera nti omuntu kuba alijja ku mmwe alibawa
amaanyi.
Chapter 1, verse 8.
We are proceeding on here.
Daniel.
Daniel is Sura Yakumi Norunyiri Bakumi Narumu.
Daniel 10:11.
Nangaba ntigwe Daniel. Gwomusajja omwagalwa ennyo. Tegeera ebigambo bye nkugamba wesimbe. Kubanga eri ggwe gye ntumiddwa
kaakano.
Stand up on your feet up straight.
Daniel, kubanga okuva ku lunaku lwasookerako okuteekateeka omutima gwo okutegeera n'okwewombeeka mu maaso ga Katonda wo, ebigambo byo byawulirwa. Nange nzize olw'ebigambo byo.
Nti nange nze olw'ebigambo.
Yateekateeka
omutima gwe. Naye gwe ekikugwako
katonda.
Romans 14:10-11.
Eye 14 olunyiriri ole 10
paka 14
Balumi esula 14 olunyiriri 10. Naye gwe kiki ekikusaliza omusango muganda wo? Oba naawe kiki ekimukunyomesa muganda wo?
Kubanga fenna tuliyimirira mu maaso g'entebe ey'emisango eya Katonda. Kubanga kyawandiikibwa nti, nga bwe ndi omulamu, bw'ayogera Mukama, buli vivi lirinfukaamirira, na buli lulimi lulyatula Katonda.
Yesu yebazibwe.
Buli
vivi lyolyennyini lyerye. Era omwoyo gwaba ali ku nga sawa yakufa
oba owulira buli kukami
era okukamiranga mu mbeera Yesu yabazibwe saba oluganda ebikwatagana n'omwoyo gwa Katonda n'ebikolwa n'omwoyo gw'abasitaani n'ebikolwa byako nakulaba amafuta g'omwoyo
n'amaanyi
g'omwoyo muno mwetulabidde
n'amafuta
g'abasitaani n'amaanyi gaabwe agatali
malungi
gajjudde
ekifo
olunaku lw'enkya tujja kuba tulaba nga bano abagoba bagobesa mwoyo wa
Mukama
abalina amafuta
agatali
babeera bakozi ba ssente bakola ebintu ebyawukanira ddala n'omwoyo wa
Katonda
bagobesa bano aba emikulu
emizimu bajeno era
bakola nagyo endagaano
kati
ye bwegijja
tagwa
mwemugwa ogenda laba
katembo
mukama akuwa omukisa tugenda kuba tulina vidiyo zetukulaga olabe ku mukwa eyo byonna byetwogera.